sukaɓe ana jiɗi birki sembe calɗi saabi iɗum yewtina hewɓe mabɓe bamakko ɗo fa yetto yoroso ko heewi ɓeɗo sukaɓe kam fuu ana anni yarto woɗɗi sanne ɗiɗo golleji
mini ga enna yalla ekkitade figol ballon e latade joueur moɗo hono Messi e Ronaldo en fanda an yo latade dunke ballon mi yiɗi figol ballon sanne yilla am yo latade kala halde raté o
hoɗo fuu woni birki sembe calɗi moƴƴanɗo suka hono fuu o wawi ɗowtirede yalla om heɓa suɓare ɗum ɗiɗo lamdi ka saraɓe hewɓe ana lando hoore mumen satu Malik Sekou Ba janguinowo kumaniɗo golleji birki sembe calɗi ɓe feddina ɓe noddirta croix rouge ɗe laamu Ségou
les enfants 2 à 3 ans
sukaɓe ɓe hakke duuɓi ɗiɗi duuɓi tati sa hokkiɓe sakki ɓe gatta henne koyɗe mabɓe ɗiɗi ndenno a jokkoto no ɓoɓe muyri ni a dannaɓe nokku goto ɓe jaaha nokku goɗɗo ardiɗo e mabɓe yettete sukaɓe ɓe duuɓi tati fa duuɓi jeɗɗi ɓe mbawi wadde ballon ɓe kañum fijoji gaɗirteɗe juuɗe caggal duuɓi sappo fa sappo e ɗiɗi sukaɓe ne mbawi wadde se haroji cili tati le yontere dabɗodiral figol ballon ko nande muɗum fof wonɗo tiɓɓinɗo duuɓi sappo e jetti kay ne wawi hinnade si haro sembe calɗi foof
centre la fia club de bamako noddirtoɗo lc ba yo nokkuto sukaɓe wondi ekkitade fiide ballon ko ɓuuri sukaɓe temedere capannayyi gaɗoɓe sim birki sembe calɗi fuu inɗe mumen ana windi ɗon abdou trawore kañum woni laamiɗo centre o
centre de formation c'est la base du
nokku ekkintingol o woni nugal figol ballon min jangguinanɓe kala komi andi sono a famini suka lata sababu woɗɗo gerengaji ɗi bandi yaku yargol sireti e ko nandi muɗum min gaɗa bawɗe men yalla ɓeɗo alato pioɓe ballon mawɓe
birki sembe calɗi e hunde mbawde faɓade san gotu mako kan e nangodirgol le leydi amen ndi ɗe wi honjotoɓe ɗum saabi so ONG e frata mali hokki ko ɓuuri sukaɓe capan jeenayom kaaki ko ɗum wawi waɗirede le kawtal ɗiɗoɓal noddirteɗo camp sportif ɗum waɗi jiguiya bugu commune sanakoroba le lewru julier ɓettini amakana sayi kañum wonto kumaniɗo heƴoji muɗum
yila amen yo yirwere leydi mali ndi fanda kan o woni lowde hakkillaji mabɓe kulentere jogaji ɓangal ɓingluɗenka taguji lobbi e nesuji
darde mirki sembe calɗi ka nafamuɗum ana mawni sanne ele jande le leydi amen ndi eɗum walla sukaɓe andude ko ɓe mbawi wadde eɗum waɗa so ɓe koolo hoore mabɓe ɗum madame jabate yay kulibali gaɗo EPS cap katito
birki sembe calɗi o yo wajibi sowona so looƴaɓe soni ɗum ɗon waɗa le jangdire ɗe ɗum lotta sababu andude sukaɓe mbawɓe yirude le kabar muɗum so doddo so figol ballon ɗum wawlata sababu jomum wela hoore ɓe kawte mawɗe
Malik Sekou Ba janguinowo kumaniɗo birki sembe calɗi le fedde ne ɓe noddirta croix rouge le laamu Ségou ka ana narda saraɓeɓe tinno naɓa sukaɓe mumen to dogotoro en fa ƴewto ɗum fade mumen windude inɗe mumen nokkule to birki sembe calɗi watte
frati mawɗo kabar o yo jogolla yawra ƴiɗam hana fi neɗɗo nawtoro sukaɓe le birki sembe calɗi tawi onɗon nokku o hayba ka ɗum ɗo na yeeɓa sowi so neɗɗo ana hino yewtoro sembe calɗi sanne tan mati sanne le fofango siki wala ɗum suka o matan ɗum limgol ɗam muɗum
wadde birki sembe calɗi ka nafamuɗum wawa haalade fatimma ga hunde ko tawa fuu kaddi ana hen